Radio ya Amerika I Washington DC mu Rwanda abahagarariye ibihugu byabo muri cyo gihugu barimo abo mu bihugu by'Iburaya batandatu ejo ku munsi wa kane baragendeye ibohero rya Muhanga riherereye mu ntara ya mu bumanuko bw'u Rwanda bashaka kwirabira kugene abanyororo babayeho n'uburyo bafashwa kubijanye n'ubutungane Ninkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi.
Izi ntumwa z'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bari barangajwe imbere na Ambasaderi Michel Ryan uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi batemberejwe ibikorwa binyuranye bikorerwa muri gereza ya Muhanga ndetse banibonera uburyo abagororwa bamwe batifite bazaguhabwa ubufasha mu by'amategeko n'abanyamategeko baturuka mu miryango itegamiye kuri leta. Bwana Fidel Mugabo umunyamategeko wo mu muryango uhaguruka waranira uburenganzira bw'umwana n'umugore n'umwe mu bari baje gufasha abagororwa sobanukirwa n'ibyerekeranye na za dosiye zabo
abo ngewe nakiriye hari abajuriye abajuriye ariko barimo kurangiza igihano baje bangana kugira ngo mbafashe gusobanura neza ubujurire bwabo urabona hano iyo uri muri gereza ntabwo uba wisanzuye hari igihe rero ujurira noneho ubujurire bukabanza guca mu buyobozi bwa gereza kugira ngo ubwo bujurire bugere ku rukiko wajuririye hanyuma unahamagarwe kuburana baradusaba ko tubafasha kubayobora mu rwego rw'amategeko nk'abo ngewe nakiriye ntabwo babashije kubona abunganizi no kuvuga bariburani niba rero bagize amahirwe yo kubona ubwunganizi mu rwego rw'amategeko ku buntu icyo navuga ko ari igikorwa gikomeye cyane cyabafasha
aba bashyitsi bakiriwe n'itsinda rito ry'abagororwa abandi baguma muri gereza imbere nta bibazo byinshi aba bagororwa bigeze bababaza nubwo bahawe umwanya nabike byumvikanye byari ibibazo bireme imibereho rusange y'abagororwa
bifuza niba bishoboka ko mwagerageza kuba mwadufasha gufasha abantu babasaza cyangwa se n'abandi bafite indwara zidakira muri supplementary food
Narabaza se ko hari intambwe u Rwanda rugeze mu n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda twebwe uyu munsi turi muri gereza cyane cyane ko turi muri gahunda nziza yo kugororoka no kwemera ubumwe bw'Abanyarwanda ku ntego igezeho nziza hari iyindi nzira mwamuteganya twebwe turimo abari ubu ngubu ntituzasazire muri gereza cyangwa ngo dupfiremo
umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi n'igihugu cy'Ubuholandi bifite umwanya wa mbere mu gufasha urwego rw'ubutabera mu Rwanda gusa uwari uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi yerekanye ko atishimiye uburyo batahawe rugari ngo binjire muri gereza imbere basura abagororwa bose Ambasaderi Michael Ryan Ambasaderi yagize ati niba turabatera nkunga ndetse tukaba abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ubutabera na Leta y'u Rwanda muri rusange twifuza ko mu gihe twakiriwe muri gereza twahabwa uburenganzira n'umwanya kugira ngo dusure ibice byose bya gereza tugasaba ko mu gihe kizaza twongeye gutumirwa noneho batureka tugasura ibice byose Umuyobozi wa gereza ya Muhanga Superintendent Rudakubana Christophe yavuze ko batagira ubwiru muri gereza ko batigeze banga ko bashyitsi binjira muri gereza imbere ko ahubwo byatewe n'uko uruhushya basabye rwabemeraga gusura gereza yo hanze gusa
ubundi gereza kugira ngo uyisure hari uburenganzira butangwa na Commissaire General uyu munsi bari basabye gusura abagororwa hanze kubona n'abagororwa hanze cyane cyane kubyanya n'ubutabera iyo baza kuba basabye no kujya imbere muri gereza twari kubibaha ariko uburenganzira bari basabye nubwo kubonana nabo hanze gusa ariko busanzwe bajyamo
gereza ya Muhanga icumbikiye abagororwa bagera ku 400 biganjemo abakoze ibyaha bya genocide imiryango itegamiye kuri leta ikora ku butabera muri iki gihe imaze igihe yarahagurukiye gufasha abagororwa batagize amahirwe yo kubona bunganizi mu nkiko aba ambasaderi basuye gereza ya Muhanga bari muhagarariye ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi uhagarariye igihugu cy'Ubuholandi uhagarariye Sweden uhagarariye Ufaransa ndetse n'uhagarariye Ubwongereza Asumta Kaboyi ejwi rya Amerika